Sanibona uDr. Mlungisi Dongwe onobhala PAC KwaZulu Natal. As i-leadership ye-PAC KwaZulu Natal, sithukuthele kakhulu, siganonwabo. Emva kokuzwa amagama aloyo owayengumholi we-DA, uTony Leon, la ethi khona efanisa uMmusi Maimane owayenaye ehola ku-DA ne-experiment noma ucwaningo thile ababelenza bona njenganabelungu kule nhlangano bethi uMaimane waye-experiment. Thina lokho sikubona kuwukuthi kucwasa lokhu ngokobuhlanga and asizukwamukela ngoba kuliwe kakhulu kwachitheka igazi, kuliwa nalesihlava esencindezelo phecelezi apartheid, abantu abamhlophe abazibona bengcono nabantu abamnyama besicindezela iminyaka eminingi, bephinda futhi bethatha nomhlaba wobabamkhulu. Kwafa nabantu abaningi bebulawa, okhokho bakhe uTony Leon ababekholelile inkolelo anazo naye manje eziyinkolelozo. Thina njengoba holi ba-PAC sibiza i-Human Rights Commission ukuthi njengoba-ke izenzo ukuthi imele amalungelo abantu ayingenelele kulesi simo, isiphenye bese siyezwa uTony Leon echaza, bese phinde futhi ehlawuliswa noma eboshwa ngenxa lesenzo sakhe. Ngoba thina sibona ukuthi uTony Leon uguga kabi nensila yenzondo ngomuntu omnyama nomuntu omu-Afrika. Kubalulekile-ke ukuthi abantu-ke noma ngabe sebezofakwa ezaleni beguga begcwele amafutha omhlaba awebile bengabaholi be-DA, kubalulekile ukuthi bazi nasegugeni kwabo ukuthi cha, abantu abamnyama nama-Afrika angeke aze amukele inkulumo enjenganale, ngoba kuyinkulumo engaphoxi noma engacwasi kuphela uMmusi kaMaimane kodwa icwasa sithina sonke singabantu abama-Afrika nabantu abamnyama. UMmusi Maimane ongumholi ovivinyiwe kakhulu, sambona ubuholi bakhe, sabona ukuthi abantu abaningi belandela isothi inombono wakhe kade enawo ize ekuleya nhlangano ye-DA. Bona bebelandela ngoba bebona umholi omholi osevivinyiwe and umholi oqotho oyaziyo into ayimele. And kubalulekile-ke ukuthi kungathi ngoba mhlawumbe i-DA isibona ukuthi ayisenawo umsebenzi oqhubekayo kaMmusi Maimane ingabi isimfela emhlabathini njengomuntu ekhwifa isikhwehlela bese ifuna ukuthi imcwase ngokobuhlanga. Lokho asizukwamukela. Kungakho kwenzeka ukuze kusikhumbuze thina-ke njengama-Afrika ka-PAC ukuthi sithi one settler, one bullet. Kwakungenxa yezinkolelo nezinkulumo ezibolile njengalezi ezikhulunywa ileli bhunu elingu-Tony Leon. Thina sithi akamose ukuguga kabi. Siyacela ukuthi Human Rights Commission isukumele le ndaba, iyiphenye, bese siyabona ukulungiswa kufakwa kulesi simo. Otherwise thina njengobuholi buka-PAC sikholelwa ukuthi into enjenganalezi zixazululwa ngenye indlela engeke siyikhulume la ey'nhlangano zokuxhumana. UDr. Mlungisi Dongwe onobhala ka-PAC KwaZulu Natal sithi nje uMmusi Maimane umu-Afrika, njengoba nami ngiwum-Afrika, uma udelela uMmusi Maimane udelela mina. Ngiyabonga kakhulu.